tetutuula okulabika ng'ate tuleeta buli omu okuteesa. Yesu yebazibwe nnyo kubanga naffe twagwirayo mukama akaseera abeeko byatutegeeza. Yesu yebazibwe nnyo, so tumwebaza mukama nti aze atubuulira ebintu eby'enjawulo. Anaagenda okututa okuddamu okujja okuteesa mu butuufu nga tulina okuteesa okufaanagana, nga tuteeseza wakati mu kuteesa kwa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. So twagala okwongera tuwulireko ki mukama kyayinza okuba ng'ayagala. Tubadde mu kusooka tulina omutwe ogwo tubadde tulowoozaako okusomako nti eggulu yali neighbor w'ekkanisa mu bwetaavu ne mu kusanyuka, naye kye kyabaawo. Yesu yebazibwe nnyo. Mu biro biri eri ekkanisa ey'abannabbi n'ekkanisa ey'abatumi yakolagananga nnyo n'eggulu era nga yabeera mulirwana waabwe mu bwetaavu ne mu kusanyuka. Naye ku mulundi gwaffe guno munaye takyali neighbor nnyo era ne bw'omukubira enduulu. Wadde nga Matayo 18:18 egamba temunasobola ku nsi ne mu ggulu kisumululwe, era Matayo 6 neegamba ebikolebwa mu ggulu bikolebwe ku nsi. Eri ffe ekkanisa twali banneiba era twayambagananga, wabangawo obuzibu nga tukuba akaluulu enduulu ab'omuggulu bannange munaye baatwanukulanga, naye waliwo ebiro ebyatuuka ne tutayinza kubeera bwetyo. Message eridde olunaku olulala, olwaleero twagala tuwulire bwetuti. Tulina bingi bye twagala okuva eri Katonda, naye Katonda ye ayagala ki okuva gye tuli? Kikyasinga okwagala okuva gye tuli? Tulina bingi bye twagala okuva eri Katonda, naye Katonda y'osuubira ayagala ki okuva gye tuli? Yesu yebazibwe nnyo. Mwebyo lwaki tutuleese bwe kityo? Tuwulira Focus of God TV nga tugamba nti gwe mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde, kubanga bw'onaagirabangako Focus of God TV ejja kugamba tukwaniriza eriyo omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde n'ekitiibwa kye era okutuukiriza okuyitibwa kwa Katonda kwazasuubiza amawanga gonna okuli ku ggwanga erya Uganda, ebigambo ebijja okwanirizanga ebikuba akalango ka TV eyo. Lwaki eyitibwa omulembe omupya ogwo? Oba lwaki ekwanirizira omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde? Kyekivuddewo ne twagala tumanye nti wadde tulina bingi bye twetaaga okuva eri Katonda, naye Katonda naye alinayo kyasinga okwetaaga okuva gye tuli. Olowooza kiyinza kubeera ki? So tugenda kuba tusoma ku mutwe ogwo katono nnyo nga tutunuulidde kikyafu kasinze mu Focus of God TV. Yesu yebazibwe nnyo. Mu biro biri eri bwe twali tunaatera okumaliza olugendo lw'eggulu, mukama yangamba namubuuza twali mu lusuku nga tutambula ne mukama waffe Yesu Kristo, ne mugamba mukama ompadde okumanya kuno kwonna nga bw'okumpadde mu bujjuvu bwako n'ekitiibwa kyako, naye nze onjagazaaki? Oyagala nze nkukolere ki? N'angamba ekintu kimu, omusana ogwo ogw'okumanya okujjudde, ogw'okumanya okummanya okujjudde n'ekitiibwa kyange, bw'oli gumulisa mu nsi, bw'oli gukuuma n'ogumulisa mu nsi n'oguleka nga gwaka n'odda, ekyo ky'oliba ompadde ng'ekirabo. Yesu yebazibwe nnyo. Namugamba mukama wannonda okuva mu bangi n'osalawo okunteekamu obujjuvu buno obw'okukumanya n'ekitiibwa kyo, naye nze nnaakuwa ki? Nze nkukolera ki? N'aŋŋamba okukuuma omusana ogw'okumanya ogwo okujjudde okuguteeka mu nsi n'okugulekamu nga guwaka n'okomawo nagwo ekyo kyoliba ompadde ng'ekirabo era yambuuza ekibuuzo nti nayo nanyambako ne mugamba okuyambako kutya mukuleka omusana ogwo ogw'okumanya nga gwaka mu nsi kitegeeza newankubadde nalina okuba nga ŋŋenda kukola okulekawo omusana ogwo naye mulimu gwa katonda ye yalagira omusana gwake muki omusana ogw'okumanya gwake mu kizikiza mulimu gw'ekiragiro kye naye ffe bw'aba atuyita mu kwagala kyatuyita baddu tuba mikwano gye ensonga lwaki asobola okukubuuza ononnyambako nga takulagira nga muddu kale naye nga mukwano gwe ng'akubuuza munawe nannyambako ai tuyimiridde eyo mu lusuku mugamu nenja kukuyambako kasita ntegedde ekyokukuyambako naye nawe nja kukubuuza onamuyambako yesu yebazibwe nnyo onaamuyambako mukama kituufu asobola okukola naye onaamuyambako kaakati njaa okukutegeeza bw'oba onaamuyambako bingi bye weetaaga okuva eri katonda naye naye alina kyasinga okwagala okuva gye tuli yesu yebazibwe nnyo bayibuli egamba bafiripo essuula eyo ey'okuna onyola omukaaga nti yagenda mu maaso tukkiriza tumutegeeze bye twetaaga katusomeyo tuwulire yesu yebazibwe nnyo so tulina bingi bye twetaaga okuva eri katonda naye ne katonda alina kyasinga otwetaagako yatukkiriza nga asinira bafiripo essuula ey'okunonyola omukaaga n'agamba bw'ati
temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga
yesu yebazibwe nnyo atugamba tetweraliikiriranga mu kigambo kyonna waliwo emitawana mingi egituberako naye yakimanyako naye n'agamba mu byonna tumutegeeze nga bye twetaaga okuyita mu kusaba okuyita mu kwenenya ne mu kwebaza yatugulirawo olugi n'agamba muntegeeze emwetaaga era ffe bulijjo tusaba katonda mu ngeri ey'okwebaza mu ngeri y'okwenenya mu ngeri y'okusaba okw'okuweebwa yesu yebazibwe nnyo n'olusale y'olutalo ziri omu zonna mukama ne tumutegeeza bye twetaaga naye n'atwanukula naye naye munanga alina kyatwetaaza bingi byatwetaaza naye alinamu ekisinga ekisobola okukavalinga byonna byatwetaagako oisubira kiyinza kubeera ki yesu yebazibwe nnyo mukose essula ey'omukaaga olunywa olw'omukaaga n'olw'omusanvu yagamba bw'ati
Hosea 6 from verses 6.
Hosea 6 from verse 6.
Kubanga njagala ekisaso si saddaaka. N'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Kubanga njagala ekisa.
Because I love mercy.
So si saddaaka.
And not sacrifice.
N'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa.
More than the burnt offerings.
Katonda naye alina kyayagala ayagala okumumanya ayagala ekisa lwaki kisa bayibuli egamba mu befeso essula eyo ey'okubiri olunywa olw'okutaano paka olw'omunaana nti twaloka lwaki twaloka lwa kisa tekisoboka ffe okulokoka awatali kisa ekisa ekyo abeera mwoyo mutukuvu naye ng'omaze okulokoka olina otuukira mu kumanya amazima gonna amazima ye kristo amazima kigambo kya katonda kigambo kya katonda katonda si weewaawo owuliriza bulungi
kaakati
newankubadde nga ffe tulina bingi byetwetaaga okuva eri katonda era nga yatuwa akisesi yatuwa engeri y'okumutuukako tumutegeeze agamba nti tumutegeeze byetwetaaga okuyita mu kusaba mu kwenenya ne mu kwebazanga mpozi n'essala ez'olutalo yesu yeebazibwe nnyo naye mu bigambo byonna naye naye alina kyeyeetaaga agala ekisa so si saddaaka n'okumanya katonda okusinga ebiwaba ebyokebwa kali katonda nga bwe nkugambye ndi bwe twali mu lugendo lw'eggulu mu mwaka ogwali gudiira ogusembayo twali mu lusuku lwa katonda mu ggulu ery'okusatu eryogerwako mu bakolisi ekyokubiri 12 n'olusooka paka olw'okutaano atutambula ne mukama waffe yesu kristo ne mmugamba nti mukama onkoledde ekisa ky'amaanyi okunnonda wakati mu bangi ate mu ngeri endala n'ogenda mu maaso okunjuzaamu okumanya kwo okumanya katonda okujjudde n'ekitiibwa kye naye nze ngenda kukolera ki n'aŋŋamba kintu kimu ky'oyinza okunkolera kuuma omusana gw'okumanya okujjudde n'ekitiibwa kyange okuseeke mu nsi oguleko omusana ogwo nga gwaka odde nagwo gye ndi kitegeeza nina okuddayo nga nkyayaka omusana ogw'okumanya nange gukyandimu nga sizikidde naye rabako wakati w'okukukuuma agamba nti guteeke mu nsi olowooza nandibadde nguteekamu ntya nalino mukama yalina okulondayo abantu nga mmwe ab'enjawulo ntandike oba pulantingamu omusana gw'okumanya nze ne bwe nsimbula we mugusigaze naye olw'okuba yagamba simmwe mwekka nti guteekewo mu nsi omusana ogwo gwake kitufe osinga okuteekawo media system ezisobola okutuuka ku bantu tupulantinga omusana guno ogw'okumanya ekitiibwa kye okumanya katonda okujjudde n'ekitiibwa kye gubeeremu mu nsi kale oyinza okuba gw'olaba buteerevu nga tufokasinze nnyo ku tivi eyo ne rediyos n'ogaa naye kiki ennyo nina ekisuubizo kye nasuubiza mukama okusinzira ku kyasinga okwagala yesu yeebazibwe nnyo namusuubize kyayagala kubanga ayagala okumanya okumanya katonda okusinga ebiweebwayo mu nsi tuwaddeyo era bangi tuwaayo ngeri ez'engeri ez'enjawulo naye katonda kyasinga okwagala mu bye tulina omumuwa okuteeka okumanya katonda mu nsi yesu yeebazibwe nnyo n'ekitiibwa kye nga kimanyibwa kaakati oyinza okuba olaba tivi n'ogaana naye makulu kye nnyo kitiibwa kwogerwako nti mu myaka ebiri twataddewo tivi nti omwaka ogw'okusatu twali tuteddewo tivi oba tulina ekibalo kya katonda kye tuliko nga naye bwobaako ky'oyagala n'ogenda gy'ali eri katonda n'omulemerako n'omutegeeza n'obwetaavu obw'enjawulo nga bwatugambye nti mazima naffe tulina bye tumwetaagako naye naye alina kyakola ki kyatwagalako kyasinga otuwagalako ayagala okumanya okwo kubune mu nsi kituffu oba otunuulidde temisa ekisooka essula ey'okubiri n'olwokusatu n'olwokuna ayogera nga agamba bw'ati
Timoteo ekisooka essula yakubiri olunya olwokusatu
First Timothy chapter 2 from verse 3
ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe katonda olunya olw'okuna ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kumanyira ddala amazima
yesu yeebazibwe nnyo ekyo kyekirungi era ekisimwa mu maaso ga katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kumanya amazima gonna abantu tebayinza kulokoka okugyako nga waliwo ekisa yesu yeebazibwe kyova owulire mu koseya esula ey'omukaaga onyola omukaaga agambye njagala ekisa losi saddaka
n'okumanya
katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa kubanga bw'oba otunuulidde beefeso
esula
ey'okubiri egamba tulokoka lwakisa ekisa ky'omwoyo omutukuvu ekyo kyetukwatira abantu omwoyo omutukuvu kyayisa mu ffe nekituuka eri abantu nga tubanoonya tubabuulira enjiri nga tubaleetera okumanya awamu nga tetusasuddwa era nga bw'olaba mu bitundutundu ebisinga obungi tuyimirira tuteekawo ebyekisa bingi ebiyinza okuviirako omuntu alokolebwe naye kye kitundutundu ky'ekisa ky'omwoyo omutukuvu ekibeera mu ffe ng'ekisa ekyo kiteereddwawo katonda alyoke aleeta okumanya gye tuli kubanga ky'ayagala okumanya amazima gonna oba olina okuba ng'omanyi katonda mu bujjuvu bwe kubanga waga kirungi era kyekisima mu maaso ga katonda ayagala abantu okulokoka balokoka lwakisa ekisa ky'omwoyo omutukuvu ekyo kyateekamu ffe okutuwanirira ng'agamba nti omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawo amaanyi nammwe mulibeera abajulirwa bange naye mu kujulira okw'ekigambo kya katonda mu nsi yonna tubala ekibalo kiri eky'okukola ekigendwa kya katonda kyayagala okumanya katonda okusinga ebiweebwayo yesu yeebazibwe nnyo tagambye nti ebiweebwayo temuwaayo mpozi biri ebyokebwa ebyajjibwawo temutawaana yesu yeebazibwe nnyo naye amazima gali bwe gati katonda mu nsi yonna alina kyasinga okwagala ayagala okumumanya yesu yeebazibwe nnyo era bwe yakiŋŋamba nti ekyo bw'oli kireka mu nsi oliba ompadde ekirabo ekisinga naye ne ŋŋamba ngeri ki kale bw'abanga yasobola okuntunuzaamu nti bati tuteekeo focus of god tv focus of god radio amawulire midiya ez'engeri ez'enjawulo naffe ffennyini nga tufuuka ekyo nga tufuuka singa nga katonda bw'afuuka sinze ku kubunya ensi okumanya katonda okujjudde wamu n'ekitiibwa kye nga tutuukiriza okuyitibwa kuli kwaza asuubiza amawanga gonna okuli ku ggwanga erya uganda yesu yeebazibwe nnyo leka tubeere eggwanga eritegeera era abantu abagezi abalina katonda abali okumpi yesu yeebazibwe nnyo alina kyasinga okwagala bingi byatugamba obutuukirivu abwagala obutukuvu abwagala ebirala bingi munda omu byosinga nange obisomako katonda abyagala naye byonna bizingibwako okumumanya kazita oleeta okumanya katonda okujjudde nekujjula mu mutima gwo obutuukirivu bwangu bwakukola kyova olaba alina waagambira mu ngeri esula ey'omunaana nti byonna byangu eri oyo alaba okumanya n'oyo afuna okutegeera kasita omala ofuna okumanya kwe byonna byayagala byangu nnyo kyova olaba ye anokolayo ekisingamu n'agamba ekyo kyensinga okwagala so katusomeko mu ngeri eyo tulabe
byonna byangu eri oyo ategeera era byansoka eri abo abalaba okumanya
yesu yeebazibwe nnyo byonna byangu eri oyo ategeera ate byangu eri oyo bonna abalaba okumanya naye kumanya ki ayogera kumanya katonda okujjudde obulungi singa omala n'ofuna okumanya kwa katonda okujjudde byonna byangu obutuukirivu ba bwangu obutukuvu ba bwangu okukwata amateeka n'ebiragiro n'emisango byonna biba byangu singa omala n'ofuna okumanya katonda okujjudde kakati ye agamba bw'atyo nti singa tukola ekintu kino kijja mu nsi abaana be babadde bakaluubirizibwa ne babuzibwa ne basaanawo ne bazikirira singa baleeterwa okumanya kuno bagendako bamaze okufuna ekisinga obulungi yesu yeebazibwe nnyo bagendako bafunye ekisinga obulungi omanyi oyinza okuba gwe okiwulira ng'olaba ng'ekinafu naye mulaba kirimu amaanyi mangi nnyo yesu yeebazibwe nnyo era byonna bisobola okubeera byangu singa olaba okutegeera n'okumanya naye okumanya okwo kwe kumanya katonda okujjudde n'ekitiibwa kye kubanga singa okumanya okwo okujja ekizikiza kino ekikulemesa okukola eby'obutuukirivu ekizikiza eky'obutamanya mu butuufu kivaawo nobanga ebintu obiraba nga katonda bwabiraba mu kumanya kwa katonda yesu yebazibwe nnyo kubanga bw'oba osoma abakolinso ekisooka essula ey'okuna olunya otandika olw'okuna paka olw'omusanvu ayogera bw'ati
abakolinso ekyokubiri essula ey'okuna okuva ku lunya olw'okuna
Second Corinthians chapter 4 from verse 4.
Katonda we mirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana gw'enjira ey'ekitiibwa eya Kristo oyo ky'ekifaananyi kya Katonda gulemenga okubaakira. Olunya olw'okutaano kubanga tetwebuulira ffekka wabula Kristo Yesu nga ye Mukama waffe naffe nga tuli baddu bammwe ku lwa Yesu. Olunya olw'omukaaga kubanga Katonda ye yalagira nti omusana guli akamutizikiza eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo. Olunya olw'omusanvu naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so se eri ffe.
Yesu yebazibwe nnyo. Enjiri eno weebikiddwako bw'oba ova kulunyiri olw'okusatu
bakolisa
ekyokubiri essula n'ey'okuna agamba enjiri eno webikiddwako ebikibwako eri abo ababula katonda w'emirembe gino lusifa sitaani omulimba w'ensi zonna be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe okutegeera kuli n'okumanya nga tekuli mu bo naye katonda bw'amala okuba nga amaze okwaka mu mitima gyaffe alagira omusana ogwo ogw'okumanya okumanya ekitiibwa kye mu maaso ga kristo gwake mu kizikiza ekyo naye obugagga obwo n'abukwata n'abuteeka mu biya byaffe bino eby'ebbumba amaanyi amangi gave nga gyali so si eri ffe kati katonda kyasinga okwagala ekisa n'okumumanya naye okumumanya kwe kusooka kubanga kunyweza ekisa n'abamu abatamumanyi bazannyira mu kisa era abatafuna kumanya kwa katonda okujjudde bazannyira mu kisa. Yesu yebazibwe nnyo. Naye omuntu amaze ofuna okumanya kwa katonda okujjudde kizibu ozannyira mu kisa kya katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Era bw'olabanga ozannyira mu kisa kya Katonda okuzannyira ku mwoyo w'ekisa okumugirira ekyejo ng'omanya okyabulamu kumanya Yesu yebazibwe nnyo. Naye mu byonna abooluganda kye tuyinza okukolera Katonda ku ebyo by'asinga okwagala era kyakyasinze okwagala kuteekawo kumanya okumanya kwa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga ekyo kyayogerako mu Koseya essula ey'okuna kunya olusooka.
Koseya essula ey'okuna n'olunyiriri olusooka.
Koseya 4 from verses 1.
Koseya essula ey'okuna n'olusooka.
Koseya 4 from verses 1.
Muwulire ekigambo kya Mukama abaana ba Isirayiri kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi. Kubanga tewali mazima newankubadde okusaasira newankubadde okumanya Katonda mu nsi.
Yesu yebazibwe nnyo. Mukama alina empaka n'abali mu nsi naye empaka we zijjira tewali mazima tewali kusaasira tewali kisa ndowooza obiwulira byayogerako era tewali kumanya Katonda mu nsi. Ekigambo ekyo kigazi nnyo. Oyinza okulaba abantu boogera nga abamanyi Katonda naye bw'oyagala okumanya Bayibuli egamu Isaana 8 kunya olusooka paka olw'omukaaga nti bamwogerako naye si mu mazima so si mu butuukirivu nga tebasobola mumuleetako kumanya kuli kwennyini okujjudde era n'abamu baagamba nti naye ani ayinza okumanya Katonda era kati olwaleero bwe twogera nti full knowledge of God abantu bagamba naye mmwe Katonda osobola mumanya n'omumalayo naye nga tekyo kyayagala atugambye ayagala omusana guli ogw'okumanya okumanya okujjudde okw'ekitiibwa kye era n'atugamba kubanga ensi erijjula okumanya katonda okusinza ku Isaya esula ey'19:9 nti ensi erijjula okumanya katonda ng'amazzi bwe ganjala ennyanja. Kakati ba abantu bagamba tekisoboka, nawe tosobola kumanya katonda n'omumalayo. Ye yagamba nze musobola okumanya era kijja kubaawo, naye baani abagenda okukikola? Yesu yebazibwe nnyo. Nze naawe nno tugenda kukikola. Yesu yebazibwe nnyo. Omanyi waliwo abadde agamba mutuma ebintu ebyo wabisuubiza Katonda wekka, okusinziira bwe mwali emukolesebwa, naye ffe tetwaliyo. Naye Amosi 3:3 yakkutedda, ababiri tebayita bonna okugyako nga batabaganye. Kitegeeza tuyita ffenna twatabaganye ku nsonga eyo gye twasuubiza Mukama. Bw'oba mpozi ng'onneegaana olekerengaawo okuyita nange mu kigambo kino. Kale tumanye tetwakkaanya kukolesa eri mukolesebwa bwe nasuubiza Mukama nti ŋŋenda kukola naye, era n'ekyo kye namubuuza okumukolera bw'agamba nti okumenga omusana mu ggwe ogw'okumanya okujjudde, kumanya kwa Katonda okujjudde n'ekitiibwa kye, ogukuumenga mu ggwe nga gwaka, ogupulantinge mu nsi gule oveemu nga gwaka, odde nagwo nga gwaka. Kati nno lwetawule tuliko kati. Kakati waliwo abadde anneegaana mutuma ebintu byebyo wabisuubiza Mukama wekka mukolese. Amosi 3:3 yakkutedda mugana. Temusobola kubanga muyita nange nga tetukkaanya nakwolesebwa okwo n'ebisuubizo bye twasuubiza Mukama n'ekyo kye yatusaba nti tunaakola naye. Yesu yebazibwe nnyo. Kakati olw'okuba mu nsi temulimu kumanya Katonda, abantu boogera Katonda bulijjo, naye toyinza kutuuza muntu akunyonyole Katonda. Weewaawo amadiini mwegali mu nsi era n'obulokozi buno obuzze bulwanisibwa okuva Mukama waffe Yesu yabupulantinga mu nsi nabwo weebuli, naye obuli feeke nabo buyitiridde. Wabula okusiŋŋaana ayinza okunnyonnyola Katonda mu bujjuvu bwe, ebirala byonna tusobola okubyogera. Omuntu n'afuna emitwe mingi gy'asimba egy'enjiri naye tebasimba nko ogw'okumanya Katonda okujjudde. Guno tulinga abagusimba mu nsi, naye okugwanguyaamu tulina okuba ne midiya eziddusa meseji, kubanga si gwe muntu ogwali gusimbiddwako mu nsi. Emitwe gy'enjiri mingi nga mugiwulira eyo gye muyita, naye ate Katonda kyayagala omuntu kyasinga okwetaaga kisimbibwe mu nsi tekisimbibwanga. Wabula laba gyaki tukuwasa, ffe tuli bannaggwano tuliki? Gwe twayinza okwebuuzaamu n'ogaana ye Mukama bwe ky'osinga okwagala kiffe ky'ogamba tukole. Emyaka gy'abantu egimaze ku nsi emingi, abaweereza bangi abayise ku nsi kuno n'abaliwo leero, lwaki si be wakwasa omulimu ogwo? Ti yenze nayagala mmwe. Mu ekyo kyakyasinze okwagala, ebintu bingi byayagadde byazagamba abantu bwe bamukolere, abaweereza bwe bamukolere, naye ng'alina kyasinga, naye nga yeebuuza oba nkigamba ani, ani gwe mba nkigamba akinkolere kyensinga okwagala. Omanyi watunulanga mu baana bo olina kyoyagala ennyo, naye nga mu baana bo n'onoonya oba nkigamba ani anaakisobola okiwanirira, wabeeranga n'ogwa amagwo. Nogaana ye mu baana baneene okusaba bwe mbalaba oba ŋŋamba ani? Yesu yebazibwe. Naye era awajja akigamba ffe mu baana be bonna bakabadde wansi w'enjuba ng'agabadde ne baana mbabuulire mutuufu mpulira njagala okummanya ate njagala kummanya mu bujjuvu n'ekitiibwa kyange kyonna nga kitegeerekese mu kisimbewo mu nsi kibeeremu. era bw'aba atugamba okusinira mu ngeri esula ey'okubiri onye olusooka paka olw'okutaano yayogera ng'agamba bw'ati
engero esula yakubiri olunya olusooka
Proverbs chapter 2 from verse 1
mwana wange bw'okkirizanga ebigambo byange n'oterekanga ebiragiro byange ewuwo olunya olw'okubiri n'okutega n'oteganga okutu kwo eri amagezi n'osangayo omutima gwo eri okutegeera olunya olw'okusatu weewaawo bw'onookaabiranga okumanya n'oliiranga okutegeera
owulidde bulungi bw'onooka mwana wange bw'onookaabiranga okumanya n'oliira okutegeera omanyi kale bwe tuba tusaba aye tutuuka n'osaba n'oliira n'amaziga ng'olina bye weetaaga eri katonda ebolaata yaliya emukaba naye banewo baba baki kale n'owulira ng'okaaba amaziga oyagala mumotoka omusajja aganye sukulu fiizi taze bakugoba mu nnyumba ennyumba eganye okugwa viiza zo tezivaayo n'okaaba amaziga endwadde zikulemeddeko n'agamba ebyo byonna obikaabira mwana wange naye nze mbadde nina kyenjagala okaabire kiki taata kyagala okaabire okumanya nawe mpulira kyenjagala yesu yeebazibwe kati lekera abo byobadde okaabira byonna kati njagala omwana wange okaabire okumanya lekera okukaabira byobadde okaabira nze bwona nkaabira okummanya ebisigadde byona ngenda bikuwa soka otudiremu olunyiriri olwo
engero essula yakubiri olunyiriri
olwokusatu
weewaawo bw'onookaabiranga okumanya n'oliyiriranga okutegeera
nti weewaawo bw'onaakaabiranga okumanya n'oliyira okutegeera omanye okukaaba kwe n'oddaaliro ka mukama mpulira njagala kkumanya mu bujjuvu mukama ntaasa nkumanye n'osiita n'obugere mukama n'okwata ne mu lubuto ng'owulira ebyenda bikuluma ekigambo kulira kyogerako ku ndira zino ez'omu lubuto olira ne zikka n'owulira nga zikuluma naye nga kyokabira kimu njagala okumanya mukama njagala okumanya kw'okujjudde ate saa kube mu nze nzekka bwe kumala okujjula mu nze nkuteeke mu nsi ensi naye ekumanye kubanga mu nsi temulimu kumanya kujjuddeeko naye abeegayirizi mubeere kale mulina era bye mwegayirira olumu nga kale birimu okumanya okutinitini naye nga si byo byasinga okwagala era n'olumu mwegayirira ku ebyo ebitali bituufu naye naye ayagala akusiŋŋaaneko wali eri kale mwegayirizigwe kubanga buli muntu kuffe mwegayirizi okusinirako ebyo byeyegayirire okuva eri katonda amuwe yesu yeebazibwe newankubadde wali abalina ebirabo ebyo naye ayagala akusiŋŋaaneko wali mwegayirizigwe ng'ekyo kyekikukaabya ku lw'ekkanisa yonna mu nsi yonna n'ensi mukama abantu bakumanye kama munnange leka ofuka okumanya kwokuffe anti kyayagala naye ekyo kyasinga okwagala bingi byayagala naye byonna birapingibwa osobola obigatta mu kigambo ekyo okwagala okumumanya ate si mukumanya mu bitundu kubanga ajja kugaa kasi tomanyako mu bitundu okyali muto olina okumanya ekiramba kirina okujja okule otekeddwa okumanya mu bujjuvu naye olugendo olwo nga tuluteekawo mu nsi lwetaagamu midiya mu bwangu ddala kubanga obulimba tomanyi myaka oba obutamanya tomanyi myaka gye bumaze ku nsi kale abantu baayogeranga katonda era labamu nga si mu butuukirivu era si mu mazima era abambi waliwo abaafuba okwagala okumumanya ne bamanya ebirala byonna ku katonda naye ng'okumanya okujjudde ko nga tebakutuukangako era nga ti katonda akyagala so ku mulundi guno atuyambye era atugamba mu Isaiya
48
balaze ebigambo ebijja bye mutamanyanga temuli bibuulira nammwe. Yesu yebazibwe nnyo. Saba oluganda oyinza okubawulira Focus of God TV naye naye mu kiki kye tugendera kiki lwaki ennyo
ki
lwaki tukiriko bannange Katonda kyayagala kubanga kigenda kumuyamba okutuukiriza omulimu gwe ne kyayagala mu nsi. Twongereyoko mu ngero tulyoke tudde wali mu Koseya we twavudde.
Engero essula ya kubiri olunya
olwokusatu.
Weewaawo bw'ona okaabiriranga okumanya n'oliyirira okutegeera. Olunya olwokuna. Bonoganoonyanga nga ffeeza n'ogakenneenyanga ng'ekyobugagga ekyakwekebwa. Olunya olwokutaano. Kale bw'olitegeera okutya Mukama.
Owulidde bulungi. Bw'onoonoonyanga okutegeera okwo okumanya okwo n'onoonyanga abantu ne wekenneenyanga omuntu bwe yekenneenya ffeeza. Guluza lwaki tubikula Bayibuli buli kiseera ne tukebeera ne twekenneenya twekenneenya kino ne tukebeera olugendo olwo tuliko twagala kulutuusa ku nsi yonna. Kituufu wawalampa ensozi ng'oga ogenze nnoonya Mukama ne wali togenze kunoonya kumumanya walina ebintu ebyo bye wali oliko naawe okimanyi. Wagenda mu crusade wagenda mu conference wagenda mu bisaawe overnight n'ogangenze kunoonya Katonda naye nga sikwagala kumumanya n'okumanya kuli okutuuka kukujjudde wabula walina nga bye weetaaga ate bye walinga oliko naga kale naawe olina bye weetaaga naye nange mbadde nnakyo njagala. Yesu yebazibwe. Walina nga emitawaana gyo kale mu mutima gwo era n'olwayo oyinza okuba gyegikuleese naye
sorry
agimanyi wabula ekibona alina kyayagala. Yesu yebazibwe. Kale naawe nga bw'oyagala by'oyagala kati owulira naawe towulira nga obyagala kale n'abalala era abeezibiikiriza nga mugaba Mukama katulinde ebiro byo era naye mulina bye mwetaaga si weewaawo nange nnina naye olw'okuba nkimanyi naye alina kye yeetaaga njagala twebalansi. Yesu yebazibwe. Njagala twebalansinge nange muwe kyayagala nange ampe byenjagala ate nno ye mwangu ebibye okukuwa obubi weetaaga mbuna obuyinzayo bwamala dda. Wali mupita ekyokubiri esula esooka onyolokusa bwa obuyinzayo bwamala dda wabula kati okutuwa bye twetaaga mu bulamu buno ne mukumuweereza ne mukwongera omutegeera naye obuyinza obugamba nedda katulindeko bituusa gy'ali alyoke amale naye okukuwa ky'oyagala kale akitandikeko okwo atandikeko okwo okumanya ate naye apulantingeni mubalala okumanya kituukire obunnabbi buli ensi alina okujjula okumanya wadde nga tekibangawo naye ensi alina okujjula okumanya Katonda n'ekitiibwa kye oba abantu bawakana batya ekyo twakisuubiza dda Mukama nze naawe. Naye ng'era tukuba engalo bwe tutyo tuteeke mu nkola kubanga engeri egenda otwanguyiza mufe kale waffe tutula ntuwulira tufuna okumanya twekenneenya buli kiseera Katonda twekenneenya okumanya Katonda ebintu eby'enjawulo ebimukwatako tukwata olugendo lw'eggulu bwe tunalugusiza eri waggulugulu eryokusatu nga tukugamba oyo ye Kristo ng'oyo omutegedde nga tugenda mu abaavu tusoma ebiriyo nga ku ntandikwa oyo ye kitaffe nga tusoma omwoyo omutukuvu n'obujjuvu bwe nga tomumaze kale asoma olugendo lw'eggulu alowooza tusoma olugendo lwaggulu kyokka tusoma Katonda mu bujjuvu bwe kubanga ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo kati lwakuba twali tusobola kikukwatira mulundi gumu tuluka mpola gyetunaakomekereza eri nga tukugamba
kigambo
kya katonda yoyo
akola
eggulu n'ensi ebiriwo leero kale olugero gwonna lwebadde osoma okuva ku nsi obadde osoma ye mukama waffe yesu gyetwolekedde mu above heavens omanyi kyetugenda osoma tugenda asomerayo kitaffe n'omwoyo omutukuvu yesu yebazibwe nyo naye gwe lowooza ku kigambo ekyo kubanga gwena by'oyagala naawe okuva eri katonda era yakuwa access ntegeeza bye weetaaga okuyita mu kwebaza mu kwenenya ne mu kusabanga ntegeeza oyinza okuba ogenda mu kusaba kwa kwenenya kwa lutalo kwa kuweebwa naye ne bw'oba weebaza yagaba oyinza okuba onneebaza n'oyongera n'ontegeezera bye weetaaga oyinza okuba weenenya n'onsabiramu era kye weetaaga olaba wonnawonna nga yakukkiriza naawe muleke amakubo gonna gabeerewo mwayinza okuyita okumanya kwe kutuuke wonna yesu yebazibwe kubanga nze bafiripo esula y'okulungi n'omukaaga ensoomooza katonda yanzikiriza mu makubo gonna amatuukirivu mutegeeze bye neetaaga nanga ntegeeza bye weetaaga mu kusaba n'ateekawo esala y'olutalo ey'okwenenya ey'okuweebwa nanga naye ate oyinza okuba weenenya n'ontegeeza bye weetaaga oyinza okuba onneebaza nga naakamala okkuwa ate n'ontegeerezaamu era bye weetaaga kweganaakuwa amakubo gonna oyisemu bye weetaaga bimutuukeko naye gwe ate oyagala kuzibikira makubo ge mwayinza okuyita okumanya kwe kutuukeko era kutuuke eri abangi yesu yebazibwe nnyo so ebigambo ebyo bigazi gye tuyinza kubimalayo byonna soko yongerayo kenya eyi ntono
engero essuula yakubi olunya olwokutaano kale bw'olitegeera okutya mukama n'ovumbula okumanya katonda
nti okumanya katonda bakuvumbula era kankubulire gw'oli wano buli nnaku ng'ovumbula abantu european explorer baatambula nga bavumbuzi naye baali bavumbula katonda byali bitono miga bibira n'ebiringa ebyo naye gwera ovumbula ensi n'obujjuvu bwayo n'ovumbula ensi endala mwenda n'ovumbula obwakabaka bw'emunyeenye enjuba n'omwezi n'ovumbula amagombe n'omanya gye gali geyeena n'ebigirimu byonna n'ovumbula abamasaza babeerawa sitaani n'ovumbula obwekulungirivu bw'eggulu eryokuna mu kutondebwa kitundu kya wansi n'oyingira ekitundu kya waggulu n'ovumbula eggulu eryasooka okutondebwa erimu ekibuga kya katonda yerusalemu ekyomuggulu ekuŋŋanidde neyabamalayika n'abatukuvu baamu n'ovumbula bakerubi essanduko y'amateeka entebe y'ekisa ekyoto kya mukama ekya zaabu gwe omanye okuvumbula kwe tuliko okuvumbula okumanya katonda n'olingira eggulu eryokubiri n'ovumbula ebiramu ebina ebirimu n'ensozi ez'amayinja ag'engeri ez'enjawulo ebiramu ebira n'omanya yezitowa y'emyoyo gyonna egyali egy'abamalayika abaatondebwa olunaku olumu emunyenye ezaatondebwa mu lunaku olumu n'omanya emyoyo giteekebwamu okubeera abantu mu kifaananyi kya adamu kifaananyi kya katonda n'omanya abagira mu nsolo ebiwuka ebinyonyi kwegamba ebyennyanja emiti emyoyo gyabwe n'omanya bwe giva n'ovumbula n'amakulu amalala nga eddagala n'ebyokulya ebyenjawulo n'engeri gye byakolebwamu tubivumbulira mu ggulu lyakubi gw'omanye okuvumbula okumanya katonda awo nooba okyali katonda ayitibwa kigambo mukama waffe yesu ng'ovumbula n'oyingira eggulu eryokusatu omuli olusuku lwa katonda n'ozuula olusuku olunyirivu olulimu omubisi ogw'ekigambo kya katonda olulimu omubisi n'amata ag'ekigambo kya katonda omubisi akaloosaako okumanya kakulukuta eri gwe gubeera omubisi gwayo n'ogenda mu masekkati g'olusuku n'ovumbula omuti ogw'obulamu ogwayogerwako edda n'edda omuti ogw'obulamu n'ogw'amagezi kigambo kya katonda mukama waffe yesu nga yeetooluddwa abakadde 24
no matter of Umbra, what can go up to the Chawagu, no man, Chigam, Mazamu, who
have discovered the word.
Would you have an aqua trial?
Fullness all we give,
we got to limo ye,
all we in him,
to limo ye Mazabibu, we got to limatabi,
your hand
to be Kugati and
Omufuni. You got
to grab it. Kitaffe n'omwoyo omutukuvu waggulu weggu
olwo
nno okyali mu lugendo lw'okuvumula okumanya Katonda tugenda kuleetera ensi okutambula oba tubayita ba heavenly
explorers. Explore heaven.
Bavumbuzi omanyi nga naye kye baluubirira kuvumbula kumanya Katonda. Ekigambo ekyo sebo kumanya tomalaga kibe tekimalaga beerawo wabula bakivumbula bakitambulira olugendo kyovula lwe lugendo lw'eggulu tewali agenda kudisikavalinga nga tatambula lugendo. Yesu yebazibwe ale ekibuyo kirini bweolowooza nze nandivumbudde nti okumanya Katonda nga temuliemu lugendo lwaggulu kubanga kirimu okutambula mugazi muwanvu mugazi nnyo mugulumivu mpozi wakiwambe Efeso mugulumivu mugazi muwanvu nnyo olina omuwalampa n'owalampa naye kankomyewa n'ekigambo ekyo kubanga mesiji yetujajiddamu mukama akuwa omukisa webale kujja.